Deliri Cool Messiah. Big it up my fans wangu wote wa high school Kenya nzima, especially Nyanza. Triple S. Skiza hii. I feel very happy niko ndani ya building. Tumeunganishwa mina ngoma kwa welding. Salamu alaikum ma high school chopper. Nimerudi tena leo high school rapper. Oh, tunasonga mbele kama ma hip hopper. Jepuka generation cheki ma wallpaper. Family family ya natazama so soon. Okay na sita delay mina hit so soon. Tukisumu kama city nebila sahizi. Oh, anavurumisha na jepuka kwa ngazi. Rap damu jikon kaltos jinamizi. Visita ni haje salimia ni Kinrezia, si wewe ni yule pale, si yule ni huyu hapa, si huyu ni mimi hapa, the high school rapper wanai ogopa, si wewe ni yule pale, si yule ni huyu hapa, si huyu ni mimi hapa, the high school rapper wanai ogopa. Kiza lecture love ushike na pin. Nasi unajua mine day river between. Kiwa na ladha wezi kuwa take away. Remember kunipa isiwe half a day. Tazama macho jango mini true disciple. Check inisha kuwa enemy of the people. Continue kunipenda yani kwenye mabano. So kati jango na we sita kujengano. Sina damu nye kundu nina damu nye usi. Nao chunga usi post kifo kisimani. Jo mimi na kupenda baby kama shetani. Moyoni wewe mayai waziri wa mara. Si wewe ni yule pale, si yule ni huyu hapa, si huyu ni mimi hapa, the high school rapper wanai ogopa. Si wewe ni yule pale, si yule ni huyu hapa, si huyu ni mimi hapa, the high school rapper wanai ogopa. Chukia hadi mwisho mina leta desire. Na changanisha wadhina kufeel so higher. Tangu Migori anthem bado na fire. Asante ni sana kwa kuni inspire. Wote wasandi wanaofanya jepuka. Industry ni nyasi sini moto towaka. Wengi tuko fine ila mimi ni fine. Ndiyo mana nina hepa wenye akili maina. Juni mesha gundua bado wote majunia. Sikiza la mkuu aka the senior. Aka the senior. Si wewe ni yule pale, si yule ni huyu hapa, si huyu ni mimi hapa, the high school rapper wanai ogopa. Si wewe ni yule pale, si yule ni huyu hapa, si huyu ni mimi hapa, the high school rapper wanai ogopa. Si wewe, si yule, si huyu. The high school rapper wanai ogopa. Kenya nzima, especially Nyanza. It is another level now. Wase wangu wote wa Apida Nyasare Bez Culture Boys. Security tight. 20 20